galo do lele 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 kama muti lele
lele lele lele
kama bele dal di pese sama kaka uli pede nyari kari di ufi andu bat you fi andu
kete pingalem
nari xel you fi andu
ya xassangalem
ya ko som ci jamono way ñu ngi gañe ma metti on ina changer way yow dun bi day yeah dun bi day yeah.